Iyi ni Radyo Ijwi rya Amerika. Radyo Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho turahari kuri Facebook na Twitter, mudukurikira kuri @ radio yacu, naho waisha tu radio yacu voa.com ni site musanga ibiganiro byacu byose. Muri studio ya karindwi uyu munsi, Engineer Cornelius ari ku buhanga bw'ibyuma, Nadia atahagiye kumfasha kugenzura ino gahunda y'ikiganiro muri sanga. Ijwi mwumva kuri mikro ni rya Jeffrey Mutagoma, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 ni ikiganiro muri sanga ku Ijwi rya Amerika. Icyo uyu munsi rero kiratwerekeza hehe? Kiratwerekeza i Kigali mu Rwanda, aho turi buganire kuri gahunda y'ubuvuzi n'ubwunganizi mu byerekeye ubuzima bw'imyororokere. Isangano ry'abari n'abategarugori baharanira amajyambere y'icyaro mu Rwanda riheruka gutangiza. Iyi gahunda ifasha abatishoboye, cyane cyane abadafite akazi, urubyiruko rwiganjemo nyine abakene, abakora akazi k'uburaya n'abandi. Iyi gahunda rero iteye ite? Iyi gahunda niki cyatumye itangira, izakora ite? Ibyo byose turabifashwamo n'umutumirwa wacu, umuhuzabikorwa w'uyu mushinga, Madame Seraphine Mukeshimana, i Kigali mu Rwanda. Ndagira nti mwirira ngo amahoro.
Mwirira neza.
Yeye ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Yeye reka rero dutangire tuvuga ku mavo n'amavuko y'uyu mushinga. Uyu mushinga wavutse ute? Mwawutekereje kuwushyiraho mute?
Murakoze cyane. Nitwa Mukeshimana Seraphine, nk'uko mwarimu bivuze, nkaba ndi umukozi muri Rege de Femme. Rege de Femme ni isangano nshyize mu Kinyarwanda, ni isangano ry'abari n'abategarugori baharanira amajyambere icyaro mu Rwanda. Nasobanuraho gatoya Rege de Femme kugira ngo byibura abantu bamenye iyo ari yo.
Oya, ive muzi rwose.
Murakoze cyane. Rege de Femme rero ni umuryango utegamiye kuri leta washinzwe n'abagore mu mwaka w'1986, hashize igihe kinini, iyo ni imyaka hafi nka 37. Nibambaze neza.
Ntacyo ndi bugufashe, imibare ntabwo burya najyaga nyishobora cyane mu ishuri. Ariko ndumva ari byo.
Hanyuma rero ni umuryango uharanira iterambere ry'umugore, ariko cyane cyane umugore wo mu cyaro. Kandi tuzi neza twese ko umugore, navuga ko hashize igihe gito cyane umugore ahawe agaciro, ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mu Rwanda rihawe agaciro. Mbere rero umugore ntabwo yabashaga kwiga kimwe n'umwana w'umuhungu, umwana w'umukobwa mu muryango wasangaga asigara mu rugo afasha ababyeyi ntaje ku ishuri nubwo yaba azi ubwenge kurusha musaza we ariko ugasanga umuhungu ni uhabwa uba nimero ya mbere mu kujya kwiga akaba ari uhabwa amahirwe ya mbere rezo de fame rero yashyizweho n'abagore bari baragize amahirwe yo kwiga babona agaciro k'ishuri babona agaciro ko kwiga agaciro ko kujijuka hanyuma bashinga uwo muryango ugamije mbere na mbere gukangurira umwana w'umukobwa kwitabira ishuri kwiteza imbere kugira ngo nawe agire uruhare rukomeye cyane mu kwiteza imbere guteza imbere umuryango guteza igihugu ndetse abe n'umusemburo w'impinduka ngira ngo tuzi neza twese ko iyo urugo ruteye imbere burya ahanini umugore yabigizemo uruhare n'igihugu kiba giteye imbere ni intangiriro y'iterambere ry'igihugu
tugende noneho twerekeza ku nsanganyamatsiko
yego ngarutse ku nsanganyamatsiko dufite uyu munsi umuryango rezo de fami ufite porogaramu nyinshi ushyira mu bikorwa uterwamo inkunga n'abafatanyabikorwa batandukanye zimwe muri zo rero hakaba harimo kwigisha ubuzima bw'imyororokere mu rubyiruko mu bagore kugira ngo babashe gusobanukirwa ubuzima bw'imyororokere n'iki ese bamenya gute kwirinda gutwara izo nda zifuzwa gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro kwirinda iryo hohoterwa rishingiye ku gitsina hari rero umushinga ugamije kwigisha ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere rezo de fame yatewemo inkunga na Ami Canada ni umushinga w'imyaka itanu watangiye mu kwezi kwa 12 umwaka ushize 2022 ukaba uzageza mu kwezi kwa 10 umwaka wa 2027 uyu mushinga rero uzakorera mu karere ka Gasabo mu mirenge yose y'akarere ka Gasabo wita cyane cyane ku rubyiruko badoresa ariko navuga mu ndimi z'amahanga umukobwa n'umuhungu ku bagore ndetse no ku bana ariko cyane cyane abafite ubuzima navuga bari vulnerable batabasha kwibonera izo serivisi cyane cyane izijyanye n'ubuvuzi mu buzima bw'imyororokere
nuko rero noneho rero umushinga uratangira ubwo no kuvuga ko mwari mwamaze kubona ko hari ikibazo cyo mu buzima bw'imyororokere urebye mu byukuri ikibazo cyari giteye gite ku buryo mu byo réseau de femmes ibona isanga ari ngombwa ko umushinga ujyaho cyari ikintu gihangayikishije ku buryo mu ushyira muri imwe mu mishinga myinshi wavuze haruguru mukora cyari gihangayikije ku rugero
navuga ko ikibazo kijyanye n'ubuzima bw'imyororokere cyane cyane mu rubyiruko ni ikibazo gihangayikishije cyane mu gihugu ntabwo najya mu mibare ngo mvuge ngo biri ku rwego runaka ariko iyo tugeranyije hari ubutumwa butangwa hari ibinyamakuru byandikwa dusanga cyane cyane muri iyi minsi umwana w'umukobwa cyane cyane abangavu bari guterwa inda zitifuzwa cyane cyane harimo abafatwa ku ngufu bagacikiriza amashuri bagataha bagera mu rugo amashuri aramunaniye agarutse mu rugo umuryango nawo ntumufashe neza kubera ko yatwite umuhamagaro wo kwiga arawuretse agarutse mu rugo kubyara kandi abyara atabishoboye hari ka nyinshi cyane tugenda tubona by'abantu bari mu nkiko bafungwa abagabo abasore bafasha abana ku ngufu ibyo byose ni ibigaragaza ko umwana w'umukobwa aramutse abashije kumenya kwirinda na twa tundi duto bamushukisha akamenya ko hari ingaruka bizagira ingaruka ku buzima bwe akirinda cyangwa se niba yanabikoze ku bushake nibuke gukoresha ka gakingirizo yirinde za ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye yirinde yanda itifuzwa yirinde ya sida kandi abashe gukomeza kubaho mu buzima buzira umuze navuga ko rero ikijyanye n'ubuzima bw'imyororokere mu rubyiruko ni ikibazo gihangayikishije cyane kuko hari n'aho usanga n'umubyeyi avuga ati hari abana bakavuga ati bana nti ababyeyi ntibanyigisha ntibambwira umubyeyi nawe akavuga ati harimo nanjye ibyumba ntazi ashobora kumbaza icyo gihe rero nk'urwego nk'ikigo kireberera wa mwana w'umukobwa hatekerejwe ko hagiyeho uwo mushinga ntabwo uzaba ufashe igihugu cyose ariko byibura aho dutangiriye kandi twizera ko bizakomeza hari n'izindi nzego nazo ziba zagiye zifata mu tundi duce dutandukanye aho dutangiriye byibura tugafasha ubuyobozi bw'igihugu gukumira tugakumira izo nda zitifuzwa tukigisha urubyiruko bakamenya kwirinda bakamenya kwifata bakamenya no kwivuza igihe bagize ibyo bibazo bakamenya no gushyikiriza ubuyobozi ikibazo bagize ari uwafashwe ku ngufu akamenya ko hari urwego rwamurengera ukamurenganura itegeko rirahari agafatwa akabasha gusubira mu buzima busanzwe no gukomeza niba ari amashuri yiga akayiga akaguma mu muryango nta umutekano mu muryango ndetse ukaboneka kuko hari amakimbirane menshi agenda avuka kubera abana biyongere niba umugabo umubyeyi ababyeyi bombi bariyemeje kubyara abana bashoboye kurera nti babandi babyeyi bakaza bashyira hahandi muri wa muryango icyo gihe umutekano urabura mu rugo amakimbirane agatangira abasohoka mu rugo ni ikibazo gikomeye cyane ku buryo iyo habonetse umushinga ufashe umuryango ufashe umwana w'umukobwa kwimenya kumenya ubuzima bwe kumenya ubuzima bw'imyororokere ni ikintu gikomeye cyane gifasha buri wese mu kwibungabunga ndetse no kubungabunga umutekano w'umuryango.
Reka noneho twinjire mu mikorere nyirizina y'uwo mushinga mu by'ukuri mukora iki umuntu yavuga ati mfite iki kibazo nabagana cyangwa se ubwo no kugerageza kuduha ishusho ngari muri rusange y'imirimo itandukanye ikorwa muri uwo mushinga uretse wenda iyo mbumbe yo kuvuga muti dufasha abantu mu buzima bw'imyororokere.
Murakoze cyane. Uyu mushinga ukuntu uzakora hari ibiganiro tuzatanga mu baturage muri komunite tuzafatwamo n'abo twita nk'abakangurambaga b'urungano tugiye gushyiraho bazajya bajya hanze mu mirenge bakigisha urubyiruko ariko kandi hari na serivisi zihari zizakorerwa muri rezo de fame ku cyicaro cyayo aho giherereye i Kinyinya tuzaba dushobora gupima inda kandi ku buntu umwana w'umukobwa watwise cyangwa ukeka ko yatwise ku mubyeyi udafite ubushobozi bwo kwiyishyurira no kubona kuba yajya kwa muganga akishyura agahabwa izo serivisi tuzaba dufite umudokiteri w'umujenikologe uzafasha abo bantu bijyanye no gukurikirana umubyeyi utwite tuzaba kandi dupima indwara zandurira mu myanya ndangagitsina igihe hakozwe imibonano idakingiye tuzajya dutanga ubujyanama ku bijyanye no kuboneza urubyaro tuzajya dutanga kanseringi hari uyu mwana watwite igihe kitageze hari ihohoterwa yakorewe hari ibibazo yahuye na byo mu buzima byatumye yibaza cyane akaba yanagira n'ihungabana abo bazatugana tubafashe ikindi kandi ni ugutanga ibijyanye n'imiti ishobora gufasha umuntu ufite za ndwara turamusuzumye tubonye icyo akeneye tuzamuha na bwa bufasha kandi turamukurikirana hanyuma ikindi tuzajya dukora ni ugutanga ababyifuza bakeneye udukingirizo tuzajya tubagezaho hanyuma kandi dutange n'inyigisho zihoraho ku buntu ubishaka wese akajya tugana kimufashe uretse kandi no kugera kuri rezo de fame nyirizina ndetse na bya biganiro tuzakorera mu mirenge itandukanye hafi buri cyumweru mu murenge tuzajya byibura tubona urubyiruko ruri hagati ya 25-30 bahabwa ikiganiro tuzaba dufite umurongo ubu utishyurwa 81 umuntu aho aherereye hose azajya ahamagara asabe serivisi akeneye kwaba ari ugusobanuza ku bijyanye n'ubuzima bwe bw'imyororokere kuri telefone tuzatumwakira kandi tumufashe igihe wenda aherereye kure atabashije kugera kuri rezo de fame ushoboye kuhagera amarembo arakinguye tuzamwakira kandi tuzamuha serivisi yifuza.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi uti tuzamwakiriza yombi kandi tumufashe kugera ku cyo yifuza iki kiganiro rero nkuko mubimenyereye twakira nayombi abanywanyi bacu babashaka kugira uruhare mu kiganiro abafite ibitekerezo cyangwa abafite icyo bashaka kubaza uwo tubimburiyeho muri iki gitondo ni Bruce Pascal Niyongira ikaze mu kiganiro muri Sanga
yakoze cyane
uherereye hehe uhita unyarukira ku kibazo
Kigali mu Rwanda Nje cyo navuga kuri uwo muryango nuko nabashimira ku bw'ubufatanye bagiye kugirana kuko ndumva bagiye kugirana ubufatanye na leta mu bijyanye no kwita ku bantu bafite ibibazo nk'ibyo ngibyo bimwe bijyanye n'imyororokere n'ibindi bishamikiyeho twifuza ko bashyiramo imbaraga bagafashwa bagasaba imbaraga zisumbuye ku zo baba bafite ubu ngubu kugira ngo umuturarwanda agire ubuvuzi ufite ireme kurushaho iyo urebye usanga nanone ku bijyanye n'amadini abantu iyo urebye mu Rwanda abantu benshi ni abakristu usanga kuri ibi bintu byo kuba bafata mahugurwa nk'ayo ngayo ijyanye n'imyororokere yo kuboneza urubyaro usanga biba bigoranye kuko waba afite ya myizerere imwe ya kera sidashobora kugira ikintu ifasha umuturarwanda ugasanga nk'umuturage yavuga ati niba ari ukuboneza urubyaro njye ntarwo nzaboneza kubera ko imyemerere yanjye inyemera ko umuntu agomba kubyara abana ashaka ugasanga wese nabyaye nta n'icyo yabareresha nkaba nasaba ko bakora ubukangurambaga no mu madini bakagira nabo icyo bakora bakigisha abakristu babo kugira ngo baboneze urubyaro kuko kubyaragura cyane ntabwo ari byo byiza ahubwo kuboneza urubyaro byo bya mbere kandi no kwigishwa nibyo bya mbere rero nkashimira abo batekereje uwo mushinga wo kuba bashinga iryo shyirahamwe abavuga ati nibakomerezaho kandi n'imana izabibafashemo murakoze
urakoze cyane Bruce Pascal Niyongira ugire umunsi mwiza aho ngaho Kigali mu Rwanda
murakoze
Madame Seraphine Pascal ati imbaraga zisumbuye nanone arongera ati hajya haba ikibazo mu byerekeye imyizerere cyangwa se imyemerere duhere kuri icyo cya mbere yaravuzeho imbaraga mufite zingana iki ku buryo igitekerezo mwagize cyangwa se ibyo mwifuza gukorera bo batishoboye mu bikora ku buryo bunonosoye muvuga muti nibatugane tubarangiriza ikibazo cyangwa se wenda hari aho bigera mukavuga muti ntabwo birimo kugenda neza waduha iki cyangwa se wakongeraho kiriya
murakoze cyane ndagira ngo nshimire na Pascal kuri ubutumwa aduhaye ndetse n'inyunganizi navuga ko ari inyunganizi imbaraga rezo de femme yazifite rezo de femme n'umuryango umaze igihe wiyubatse kandi ukorana n'inzego zitandukanye dukorana n'inzego za leta dukorana n'inzego za madini nako ikindi nakongeraho ku ntari navuze ni uko tuzakora n'ubuvugizi kuri ya mategeko za politiki zashyizweho zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere zigica ku bijyanye zivuga ku buzima bw'imyororokere ariko hakabaho naho dusanga wenda nk'umwana tuvuge niba bavuga bati umwana kugira ngo abe yakwigirira igitekerezo niba bamuteye inda cyangwa se niba hari ikibazo yagize itegeko rivuga ko azahabwa uburenganzira n'umubyeyi we ariko ugasanga hari igihe binatinze wa mwana akaba yahura n'ingorane kubera na rya dini yavuze hazabaho n'ubuvugizi ibyo byose bishobora kubangamira umwana bitewe n'imyumvire y'umubyeyi we ibyo dini asengeramo iki kandi bizagira ingaruka ku mwana ibyo byose bizakorerwa ubuvugizi bikurweho biganirweho inzego zifite uburenganzira zikore interivasi navuga ko rero mu bijyanye n'uyu mushinga imbaraga zirahari umushinga warateguwe mu gihe cy'imyaka itanu igihe cyose tuzasanga hakiri imbogamizi ubuvugizi nanone buzakorwa kuko buriya kugira ngo umushinga uboneke haba hakozwe ubuvugizi n'ubundi ubuvugizi buzakomeza bukorwe hanyuma ikindi nakongeraho ni uko tuzakorana n'ibigo by'ubuvuzi centre de sante ndetse na hopitali nk'uko mubizi buriya na za hopitali murabizi ko hari aho nk'ikibazo gishobora kugera umuntu bakaba bamukura muri centre de sante bakamutransfera muri hopitali ubwo bushobozi rero buzaba buhari tuzaba dufite imodoka ishobora kuba yatwara umurwayi wageze kuri rezo de fame ariko tugasanga serivisi twagombaga dushobora kumuha itari bumufashe icyo gihe hazaba hari imodoka izaba ishobora kumufata tumutware ku bitaro byisumbuyeho numva rero namumara impungenge ko muri iki gihe tuzaba turi muri uyu mushinga umuntu wese uzatugana rwose tuzamwakira na yombi kandi tuzamuha serivisi yifuza n'ubufasha bwose akeneye
mu kanya turaza kujya ku wundi murongo turaza kwakira bireko ariko nagira ngo dusubire kuri kiriya kibazo cy'imyizerere y'abantu cyangwa se imyemerere hari ubwo mujya mugira ikibazo gishingiye ku myizerere cyangwa imyemerere y'abantu
kugeza ubu kubera ko tukiri mu ntangiriro nta kibazo twari twahura nacyo ariko nanone kubera ko umwana uzaba yatuganye nuzaba ashaka serivisi buriya wahura n'ikibazo cy'imyizerere ahanini ari uko ugiye guha umuntu serivisi ku gahato ariko se niba ari umubyeyi waje ashaka kuboneza urubyaro nibaza ko ntategeza niba uzaba aje abishaka ntabwo azaba nta mbaraga numva zizajyaho ahubwo wenda twavuga kuri wa mwana dukeneye gukorera ubuvugizi nk'uko nari nabivuze mbere niba umwana afite wenda nk'ikibazo bakaba bamuteye inda atarageza ku myaka y'ubukure hari icyo amategeko avuga icyo gihe icyo twe tuzakora ni ukumukorera ubuvugizi ku nzego zisumbuyeho akarebwa igikorwa kugira ngo turenganure ubuzima bw'umwana buri mu kaga noneho ibijyanye n'imyizerere y'umubyeyi icyo gihe nabyo birebwa n'inzego zibifitiye uburenganzira ariko twe icyo tuzakora ni uguha serivisi uwaje atugana kandi tukamuha serivisi mu buryo bunoze bwubahirije n'amategeko y'igihugu
ku murongo wa telefone dufite abantu batatu dufite uwitwa Adeperi Bireko Anastasi tukagira twagira Yezu Marcel tukagira na Habakubaho Norbert Good ndaza kubasaba batwihanganire ntibarambirwe ngo bave ku murongo bakomeze bakurikirane ikiganiro kuko tugiye guhera ku buryo twabahamagayemo duhere kuri ADPR Bireko Anastasi ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane
ni uherereye he igitekerezo cyangwa ikibazo
yereye mu karere ka Muhanga mu murenge wa Rungi igitekerezo nabona urumva ko uwo ni umushinga kandi umushinga utwara bije cyangwa se amafaranga igitekerezo cyanjye nifuzaga cyangwa se twifuza nuko uwo mushinga bagombye kuwukoresha mu buryo bwo kwigisha ababyeyi kwegera abana aho guhita bavuga ngo nibagende gukingirwa kuko n'ubundi biragaragara ko abantu batazabyumva kimwe ariko bibaye ngombwa leta igashyira mu mbaraga zo kwigisha ababyeyi bakegera abana bakabirinda bakabigisha kuba baguma hamwe ntibateragirane byarushaho kuba byiza aho gufata ngo umwana bayifashe igihe cyo kumukingira kandi abantu tutazabyumvaho kimwe kugira ngo bigendane kimwe murakoze cyane
none se Anastas uretse kugenda nkubaze nanjye nk'udafite uwo mubyeyi cyangwa adafite uburyo bwo kuba yabona umugira iyo nama cyangwa umurera ubwo we wabaye uwande
uko biri kose aho abana bari cyangwa se abana mu bigo bagiye babamo leta ikangurira abantu cyangwa se imiryango kwegera abo bana n'ubundi leta yashyiramo ubushobozi cyangwa se yashyiramo imbaraga buri mwana wese akagira umugira inama kandi akagira umwitaho njye mbona ari byo byiza kurusha cyane ko gufata ikimeze abantu batazabuvaho kimwe iba ari uguhata abantu kandi atari demokarasi.
Ndakuretse ngenda ariko ntabwo nyuzwe kubera ko none se ubu ababyeyi buri mubyeyi yita ku mwana we rimwe na rimwe bikanamugora kubera ko amikoro ntabwo aba ashoboka cyangwa se no kumugira inama no kumubonera umwanya kubera ubuzima bw'iki gihe busigaye bugoye. None uravuga uti leta yakora uko ishoboye ku buryo buri mwana wese abona uwamubera nk'umubyeyi. Aho ngaho ndumva ni igitekerezo cyawe ariko ndumva aho ngaho ntarimo kunyurwa neza. Reka tujye kwa Madame Seraphine Mukeshimana. Hariya Anastase ati aho kugira ngo muhangane n'ingaruka z'ikibazo ni murebe imvano yacyo.
Anastase arakoze. Navuga ko ababyeyi ntago bibagiranye. Hari programu ya leta y'umugoroba w'umuryango. Umugoroba w'umuryango ni programu ikorera mu gihugu hose ndetse iba ku cyumweru cya gatatu cya buri kwezi. Mu mugoroba w'umuryango rero naho tujyayo tukigisha ababyeyi. Mu byo tubigisha haba harimo n'ibiganiro ariko kandi nk'uko mubizi buriya mu muco wacu w'abanyarwanda ntabwo kuvuga ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere umubyeyi abibwira umwana we ari ikintu cyoroshye. Iyo rero habayeho porogaramu nk'izi ngizi n'ubundi zitanzwe mu mashuri zirimo ariko se noneho wa wundi utari ku ishuri kandi nk'uko mubizi buriya isi igenda ihinduka buri munsi. Iterambere ni ryiza ariko hari n'ibindi byinshi bituzanira iyo umwana w'umukobwa w'umuhungu atabashije kubisobanukirwa neza kugira ngo abashe gushungura amenye ikimukwiriye hari aho usanga yaguye. Hari n'izi za social media za YouTube nazo ziba zigisha abana bacu. Umubyeyi wenyine rero ntabwo ahagije. Ni ngombwa ko umwana turwanaho uyu munsi ni umwana w'igihugu ni umwana w'u Rwanda. Umubyeyi mu bushobozi afite muri bya biganiro yahawe mu mugoroba w'umuryango hiyongereho n'ibindi ngibi bikorwa n'imiryango itegamiye kuri leta ibikorwa nk'ibya Réseau des Femmes byigisha urubyiruko kugira ngo aho wa mwana w'umukobwa ageze wa mwana w'umuhungu ageze abone amakuru amukangura iyo kwihererana ikibazo agire n'uwakibaza kuko buriya nk'uko nababwiye hari abo twashyizeho b'abakangurambaga b'urungano nabo ni urubyiruko bazaba bari mu murenge ku buryo n'ubu umurenge ubu ni munini ariko byibura tuzakora ku buryo muri buri mudugudu hazatangwamo icyo kiganiro. Abo bakangurambaga b'urungano tuzabakurikirana mu biganiro batanga ibyo batanga tuzaba twabateguriye tubafashe muri frizi tumenye ibyo bigikije tumenye ibibazo babajijwe tumenye ibyo batabashije gusubiza ndetse dusubire no kubisubiza. Muri bya biganiro by'umugoroba w'umuryango naho dutangemo ibindi biganiro. Nibaza ko umubyeyi ntabwo twamwibagiwe nawe turi kumwe muri ibi biganiro.
Reka noneho tujye kwa Twagirayezu Marcel ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane ku ikaze kandi n'umutumirwa ndamuramukije. Ukuvuga ngo ibibazo bitatu byose ni bigufiya nihuse rero ikibazo cya mbere mwagendeye ku kimutoranya karere ka Gasabo kuba ariko mwakoreramo ko byagaragaye ko tumwe mu turere two mu ntara y'Iburasirazuba ndetse n'amajyaruguru hari uturere dufite imibare myinshi y'abana b'abangavu baterwa inda imibare iri hejuru y'akarere ka Gasabo ko muri uyu mujyi wa Kigali. Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri nacyo gisa nkacyo. Muri iyi myaka itanu yose muzakorera mu karere ka Gasabo. Ikibazo cya gatatu, hanze aha ngaha hari abemeramana abanyamadini n'amatorero bemera kuboneza urubyaro ariko mu buryo butandukanye. Hakaba n'ababyeyi bifuza ko abana babo baboneza urubyaro ariko hakaba n'abana bifuza ko baboneza urubyaro ariko ababyeyi bakanga. Yewe uwo mushinga ngira ngo murabizi ko iminsi ishize wageze no mu nteko ishinga amategeko nabwo bigaterwa utwatsi. Haraguruka bavuze yuko hari n'ubuvugizi muzakora. Ntabwo nzi ubuvugizi muzakora niba ari ubwo kurinda izo nda niba ari bwo kuba abantu baboneje urubyaro, niba ari bwo kuvuza bamaze guhura n'ibyo bibazo, kuko mu Kinyarwanda dukunze kuvuga ngo aho kwica gitera twica ikibimutera. Hari umwana kwifata ashobora kumunanira agahura n'undi mwana mugenzi we udasobanukiwe nawe gukoresha agakingirizo, ariko abaye ari umwana aboneje urubyaro hakaba hari ukuntu byamera. Ubuvugizi aho ngaho muzakora muri bw'abana b'abangavu ni ubuhe? Ikindi mu gutoranya abafatanyabikorwa tujya tubona muri gahunda za Leta ko hazamo bitugu kwaha, ukumva muturage yavuze kuri radiyo ngo kugira ngo batange inka gutanga amafaranga y'ikiziriko kandi ntarigira arigira inka, ako ni akagenura intange. None mwebwe mu gutoranya abatishoboye abagenerwa bikorwa mugendera kuki? Ese inzego z'ibanze nizo zibatoranya kugira ngo mutazisanga mwafashije n'ubundi abari bafite ubushobozi bwo kwifasha?
Urakoze Twagirayezu Marcel, ubajije ibibazo byinshi, ndumva biri buze gufata umwanya. Turaza gusaba abakuba Honorable na Abdulhamid Nyandwi bihangane kugira ngo bagusubize ibyo bibazo ntibave ku murongo. Turaje tubahe ijambo mu kanya Madame Serafine.
Urakoze cyane Marcel ku bibazo byiza abajije. Ikamere kuri kitagatatu ngenda nzamuka abajije ku bijyanye no gutoranya abagenerwabikorwa bacu. Aragira ati harimo aho dutanga habazabitugu kwaha, ugasanga twafashije umuntu atari we wagombaga kubona iyo serivisi. Nagira ngo mumare impungi ko umuntu wese nta bitonde dufite ngo tuvuge ngo umuntu uzaza twaramwanditse ni uyu nguyu. Ni umurenge we datuvuge watinya dufite abantu 30 tuzafasha, ntawundi tuzafasha. Nakubwira ko uzaza wese ashaka serivisi zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ari muri ari umukobwa, ari umugore, ari niyo yaza ari umugabo, tutamwakira gusa nawe akakuza mu mutima wavuga ati ntabwo nshoboye kwiyishyurira, sinshoboye kwijyana kwa muganga ngo bankorere ekogarafi, naza ari muri iyo kategori tuzamwakira. Naza nabwo yiyumva kuko atishoboye kandi we yishoboye, ntabwo tuzamusubiza inyuma tuzamuha serivisi. Nakumara impungenge ko nta muntu n'umwe tuzasubiza inyuma mu bazaza batugana. Hanyuma ikindi yarabagize ni ibijyanye na aho ababyeyi wenda umubyeyi ashobora kuba mu myemerere ye atakemera ko umwana we aboneza urubyaro ariko umwana abishaka. Icya mbere tuzakora ni ukwigisha. Ntabwo tuzakangurira abana kwinjira mu busambanyi ngo kubera ko bafite babonetse urubyaro. Ibyo nibwira ko bitandukanye n'umuco wacu. Icyo twigisha abana ni ukwimenya, amenye ubuzima bwe, amenye ko niba asambanye imbibi ikindi amenye ingaruka ashobora gukuramo, namara kubibona akaba kubyumva akabisobanukirwa ntabwo azaba akeneye ko tujya kumuvuganira ngo nyamuneka nimureke uyu nguyu akore ibi. Oya, tuzabanza kwigisha. Ikindi kandi hari uburyo bwinshi bwo kuboneza urubyaro butuma umuntu adasama. Hari iryo koreshwa ry'ako gakingirizo, azaba ashobora kuba yakoresha agakingirizo ye gusama atagiye mu kuboneza urubyaro muri bwa buryo bundi busanzwe mu gihe inzego zitarabitangira uburenganzira. Ariko kandi tumwigishe abanza nimwe ko gusambana ku mwana w'umukobwa ni bibi, gusambana ku mwana w'umuhungu ni bibi, ni ikosa, ntabwo bijyanye n'umuco w'u Rwanda. Ikindi yarabanje atese muri iyo myaka itanu yose muzakora mu karere ka Gasabo, icyo kubera icyo ariho mwatoranyije niho hari imibare minini y'abaterwa inda. Nk'uko nari nabivuze, umuryango Rezo de Femme ukorera mu duce tw'icyaro. Buriya akarere ka Gasabo gafite imirenge 15 kandi igice kinini cya Gasabo nacyo kirimo icyaro. Hanyuma mu gutoranya akarere kaga navuga ko Rezo de Femme ifite ibikorwa bya Rezo de Femme biri mu turere kugera ku 8. Mu ntara y'Iburasirazuba dukorera muri Rwamagana, mu ntara y'Iburengerazuba dukorera muri Burera, mu Majyaruguru dufite Gicumbi, dufite na Musanze, mukarere ka mugi wa Kigali dufite Nyarugenge dufite na na Gasabo mu burengerazuba kandi dufitemo na Rusizi navuga ko rero mu gutoranya buriya iyo ntabwo ari muri Gasabo honyine dufite dufite n'utundi duce tugiye dukoreramo hanyuma kandi imirenge cumi n'itanu mu myaka itanu n'abaturage bari muri iyo mirenge ntabwo ari ntabwo ari igihe kirekire cyane navuga ko ni igihe gitoya ugereranyije n'abo ahubwo tugomba guhereza serivisi ndumva icyo naba nakigendanye n'icya mbere mu gutoranya Gasabo ni nk'uko n'ubundi navuga ko ibijyanye n'abana baterwa inda navuga ko iterambere bisa nk'aho ryanageze ahantu henshi nta hantu h'icyaro cyacyaro cya nyuma y'ibindi ahanini cyane turi kubona ahantu henshi usanga ni n'amahirwe ko ahenshi usanga hari amazu meza hari imihanda hari amatara hari iki ku buryo usanga abantu bagenda bakanguka buhoro buhoro nakumara impungenge yo ko rezo de fami ntabwo ikorera muri Gasabo gusa ikorera no mu tundi turere tw'igihugu
reka twakire habakubaho Norbert Good tunamushimira ko yihanganye akaguma ku murongo wa telefone ikaze mu kiganiro muri sanga
ikaze
komera cyane habakuba
ndahomerwa
uherereye he ikibazo cyawe
umerere mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo umurenge ni Buyoga dushimire umutumirwa mu nama ari gutanga ufite akumpanuro ku rubyiruko iki kibazo cy'urubyiruko wenda cyangwa se abana baterwa inda ku buryo utateguwe ni ngombwa yuko bafashwa ariko bafashwa bwose ababyeyi n'abazingiro y'umuryango leta ikaza yongeraho cyangwa se n'uwo muryango agenda utanga inama kuri urwo rubyiruko nyine ariko se ubyibaza nte ko hari abo bafasha ugasanga aho kubafasha zongera siyeyo icyo kibazo nacyo ni imbogamizi kizeye nka twarorero nagirane nanone se abo bana bari kubaha ubwo buvuzi bakurikiranwa hate ese ni ngombwa wenda ngo mujyanama aho yabafasha cyangwa se bitabira ibyumba by'urubyiruko nongera nkagira nise imibare mufite mu turere kose tw'igihugu wenda mubasha kuba mwakoreramo iyo mubafashe mureba ukuntu wenda imibereho yabo kugenda ibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi ese ibyo mubafasha muranabikoresha uko bikwiye ese ni izihe nzego cyane cyane mukorana kugira ngo wenda ba bandi bakoze ibyaha wenda mube mwabagarura mu murongo mukaba
ndumva ngira ngo ibibazo byawe ubihumujeyo bwana habakubaho reka dusabe na Nyandwi ihangane gato ya mukanya turaza kumuha ijambo Madame Seraphine
arakoze cyane Norberi aravuga kese abo mufasha mubona mubafasha mu buryo bukwiye se n'izindi nzego mukorana nazo ese muturere aho mwakoreye mubona hari icyo bari abana babafashije byabafashe navuga ko mu mishinga rezo de fami ifite ubu dufite urubyiruko ruri mu mushinga witwa uri Nyampinga uri mu turere twa Burera kwa Magana ahangaha abana harimo abana b'abakobwa batewe inda bataragera ku myaka y'ubukure harimo n'abana bafite ku myaka 13 15 imyaka mike cyane aho usanga umwana yaratewe inda yiga nko mu mwaka wa kabiri wa segonderi aha rero umuryango rezo de fami icyo wakoze wafashije aba bana kubaha ibiganiro hanyuma kandi basubira mu ishuri. Ubu hariho n'abarangije uyu mwaka bishyiriwe Minervale basubira mu ishuri, ubu bafite diplome, ndetse hariho uwo mu karere ka Rwamagana wagize amanota 59/60. Urumva icyo ni igikorwa gikomeye cyane kuri uwo mwana w'umukobwa, kuko umuryango we ntiwari ugishoboye kumwishyurira, kandi amashuri yari yayavuyemo n'uwo mwana kumurera byari ikibazo gikomeye cyane. Ariko mu bufatanye n'ubuyobozi n'ababyeyi, nk'uko nababwiye, hari n'ugeze kubaza tese nanabyari arabivuze ati ababyeyi nibo zingiro ry'umuryango. Mu biganiro dutanga hariho n'ibijyanye no gusubiza umwana mu muryango. Wa mwana umuryango wanze ukamwirukana kubera ko yatwite. Hari ibiganiro dukora, wa mwana agasubira mu muryango, ababyeyi bakamufasha kumusigaranira wa mwana, hanyuma umwana agasubira, umukobwa agasubira mu ishuri akiga akarangiza. Mu karere ka Burera harimo abana b'abakobwa babyaye Réseau des Femmes ibafasha gusubira ku ishuri. Mu biganiro bitangwa hagenda hagarukamo nanone kuko kwirinda kuba bakongera bagatwita. Mu nzego dukorana rero n'amashuri arimo, harimo umwana w'umukobwa ntabwo nakwirwa mvuga vaccine, ariko yagiye yasubiye ku ishuri, ikigo cyemera kumuha ahantu azajya asiga umwana we akajya mu ishuri akiga. Ubu ngubu yabonye n'umufatanyabikorwa uzamwishyura kaminuza, agiye kwiga aminuze hejuru ko arangije secondaire ku bufasha bwa Réseau des Femmes. Abo bana b'abakobwa kandi basubijwe mu ishuri, harimo abashyizwe mu mishinga ibafasha gukora amasabune, ayo masabune barayagurisha. Hari abashyizwe bakoze imishinga ibafasha ikora ihinga ibihumyo, barasarura bakagurisha. Barigishwa rero bakasubira mu buzima busanzwe, ababyeyi bakigishwa y'amakimbirane mu muryango akavaho, umubano hagati y'umwana n'umubyeyi ukongera ugasubiraho. Ikindi mu biganiro dutanga tuzana n'inzego nyinshi, ari inzego z'ubuyobozi zisanzwe tuzi, umurenge, akarere ziritabira, inzego RIB, polisi baraza, ibitaro n'amasantere de sante bikorera muri ako karere nabo baraza muri bya biganiro na b'abakobwa babyaye nabo twita ba teen mothers. Noneho muri bya biganiro dutanga umwana akaba agatanga ikirego cye, RIBU ikamufasha kugikurikirana igihe kitakurikiranwe ku gihe. Iyo tukoze bya biganiro turi kumwe n'abayobozi b'ibitaro n'abayobozi ba centre de sante, nabo bumva ikibazo cya wa mwana niba agiye kubagana, kuko niba yarabyaye igihe kitageze akabagana akababwira ati nkeneye ko mufasha kuboneza urubyaro, icyo gihe ntabwo bazamusubiza inyuma, bazamwakira kuko ni ikibazo kitarabaye, ariko kandi banamufashe kugira ngo atazongera kugwa muri wa mutego. Ababyeyi rero nabo tubinjizamo tujyanamo muri gahunda, kugira ngo umwana ibyo yamenye nasubira no mu rugo nabasha kubiganiriza n'umubyeyi, kuko baba babyumviye hamwe, umubyeyi amufashe gukomeza kubyumva. Noneho kandi icyo atumviye mu rugo aze kuri Réseau des Femmes, nadashobora kuza kuri Réseau des Femmes nahamagare kuri 8811, ni telefone itishyurwa, udafite amafaranga urayihamagara kandi tukagufasha. Iminota yose ushaka, ibibazo byose ufite n'iminota yose wamaraho urasubizwa kandi ugataha wishimye.
Radio Ijwi rya Amerika evugira Washington DC, urakoze cyane. Reka tugushimire nawe ku murongo wa telefone. Dufite abantu babiri, dufite Abdulhamid Nyandwi, tukagira Fiste Ofili Macumi. Reka dusabe Macumi yihangane gatoya, tubanze twakire Abdulhamid Nyandwi, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze.
Uherereye he igitekerezo cyangwa ikibazo?
Ndi mu Burundi, mu Kayanja. Ikibazo cya mbere nashaka kubaza umutumirwa, nashaka kumubaza nibyo urumva abo bana batwara inda bitateganyijwe, ibyo ari byo byose hariho ababazi bateye, abo bantu babazi bateye ibihano byabo biba birategekanyijwe n'amategeko. None iyo bamenyekanye barahanwa iby'ukuri. Hanyuma ikigira kabiri mbega abo bana bavutse kuri abo bandi bana bakiri batoyi bobo uwo mugambi ubategekana iziki abo bana bavutse hanyuma ikigira gatatu hariho n'abandi bantu kumbure nta nk'ibintu baba babigize umwuga bajya abantu bo baba babigize umwuga iryo shyirahamwe ribategekanira iziki mu bijyanye n'imibereho yabo n'inyigisho ibyo nashaka kubaza murakoze
urakoze cyane madamu Serafina
arakoze nyandwi ndumva biro ahamagaye aturuka mu gihugu cy'u Burundi namubwira ko mu Rwanda umugabo umusore wateye inda umwana utarakwiza imyaka iyo yamenyekanye amategeko aramuhana ibihano birahari kandi birakurikizwa hanyuma abana bavutse aravuga ati bateganyirizwa iki uyu mwana wavutse nubwo yavutse mu buryo bunyuranyije n'amategeko nubwo yavutse ku mubyeyi udakwiza imyaka ariko afite itegeko rimurengera nawe yandikwa mu bitabo by'irangamimerere ababyeyi rero bakangurirwa kwandikisha abana kugira ngo nawe igihugu kimuteganyirize mu byo giteganya hanyuma arabaza ati ubanza hari ari abo twakwita nka abakobwa bicuruza hari niba nabyumvise neza aravuga ati mubateganyirize iki mugira gute muri serivisi dutanga ntabwo twigisha abantu gusa ubuzima bw'imyororokere ngo proje izagende itangire ivuga ubuzima bw'imyororokere mu myaka itanu tuzasige wa muntu nta kintu yimariye muri gahunda za Réseau des Femmes ni uko niba ari proje ijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ntabwo dusiga ibijyanye no kwizigamira gukangurira abantu kwinjira muri mina gukangurira abantu gukora amakoperative matoya nabwiye ko nk'abo bana bari muri Burera niho natangaho urugero ubu bafite koperative y'ibihumyo ibafasha kwiteza imbere batangiye bakangurirwa kwirinda izo nda ubuzima bw'imyororokere kwimenya kwigira kwisobanukirwa bakifatira umwanzuro muri ya minsi bahura rero hari amafaranga bagenda bahabwa ya transport tumugenera noneho tubigisha uburyo ya mafaranga bahabwa kuko mu cyaro banamenyereye kuba yagenda n'amaguru niba ahabwa 5,000 cyangwa se 3 tubigire make ni urugero ntanze itike abashobora muri wa munsi bahura muri cyumweru bashyiraho gahunda ubwabo bagatangira bahura baganira ku buzima bw'imyororokere kuboneza urubyaro kwirinda inda kwirinda izo ndwara isuku ku mubiri kwirinda amakimbirane ariko noneho muri bya biganiro hakabaho n'ibyo by'ikinini za VSA bagatangira babita nabyo barabyigishwa financial education bakabyigishwa bakagenda babita niba ari 1,000 uko bahuye kuri ya yandi bahabwa n'ikiki bo ubwabo barabika bakazagera aho bakora agashinga akabateza imbere ntabwo rero navuga ko Réseau des Femmes ifite amafaranga iza umuntu azakora umushinga wa 5,000,000 ngo umuhe oya ahubwo bakwigisha muri bwa buzima ufite muri bwa bushobozi ufite wahera kuki kugira ngo utere intambwe bakwigisha uburyo bwo gutera intambwe kuri duke ufite noneho mukazamukana
reka twakire Théophile Macumi ikaze mu kiganiro muri Sanga
murakoze murakoze
uherereye he ni igitekerezo ni ikibazo
jewe ni igitekerezo nagomba gutanga ni ngaha mu ntara ya Burundi mu gihugu cy'u Burundi hariba je icyo mbona nashobora gutera ni uko iryo shyirahamwe ni uko nk'akarorero dufatiye hano iwacu i Burundi nk'iyo umuhungu akwiza imyaka yo guhinda umukobwa kanaka umuhungu akabandanya yidegembya cyane nabo bagafata bakagerag agahubye ngo bariko baramuhana ngo bamushije ngo muri gereza ariko naho nyine gasanga amaze umwanya mutoya mutoya gosi ari muri gereza umwanya niwe usanga bamurekuye ibyo bintu rero ibyo birashobora guca bitanga kuragiye ko abantu kuma basanzwe bashobora gukora we n'ibyo byambere ugasanga n'abandi bakobwa bariko barambere izirira z'ishusho nk'uko nyine rero nashaka gusaba yuko nimba ibyo bihano koko bihaba ibyo bihano bihari bigwizwe ahubwo mube nabateguriye kuko we n'ibyo byaha niho byagenda kugabanuka kuko mu gihe akoze icyo cyaha agafungwa iminsi ibiri akarekurwa kandi indishyi y'akaba baratanze benshi usanga bigenda by'ishyushyu zibaganije zigwira
urakoze cyane bwana Théophile Macumi. Hanyuma mu kanya gato turaza kujya kwa Guillaume Nemeyimana, ariko atwihanganire gato tubanze dusubire ku mutumirwa twumve icyo avuga kuri icyo gitekerezo cya Théophile Macumi.
Urakoze Théophile, icyo itambire meraho no gushimira ko iki kiganiro cyakurikiwe n'abanyarwanda n'abarundi n'umuntu wese ubasha kumva ikinyarwanda. Ni byiza cyane ibyo avuga rero ati umuntu arafunzwe iminsi ibiri amezi abiri nta n'indishyi atanze. Namubwira ko amategeko ahana ibijyanye no guhohoterwa bishingiye ku gitsina arasobanutse, hari imyaka uwo muntu akatirwa iyo icyaha kimuhamye. Hanyuma kandi icyo twebwe dukangurira aba icyo dukora ahanini ni prevention, ni ugukumira. Ntabwo ntidushaka kubona icyaha cyabaye, ahubwo twifuza ko icyo cyaha cyakumirwa mbere y'uko tugira abantu benshi cyane bahanwa, ahubwo tugira abantu benshi bazi uburenganzira bwabo. Uwo mwana w'umukobwa amenye uburenganzira bwe, amenye icyo asabwa, amenye imyitwarire ikwiriye kumuranga. Uwo mwana w'umuhungu umusore amenye ko kureba umwana w'umukobwa ntabwo agomba kumureba nk'umuntu arutije imbaraga ashobora gufata agatura hasi agafata ku ngufu igihe icyo cyose narangiza turoke narangiza igendere ku itegeko ryawe ntawamubonye yo guhanwa n'iki byose. Icyo twifuza ni uko twakumira icyaha kitaraba, ariko se kandi niyo kibaye abantu bagire ubushake bwo gutanga amakuru kugira ngo wa wundi wakoze cya cyaha agihanirwe. Twifuza rero ko Abanyarwanda, urubyiruko rwacu, ababyeyi bamenya buri muntu wese icyo twavuga uburenganzira bw'umuntu. Uburenganzira bw'umuntu ni droit de l'homme. Uwo mwana w'umuhungu hari gahunda dufite muri réseau des femmes ya positive masculinity, gufasha umuhungu kumenya ko imbaraga afite ntabwo ari izo gukandamiza umukobwa, ahubwo ni izo kumufasha kuzamuka hahandi muri za ntege nke ze afite. Habayeho muri iyo mirimo yo mu rugo, habayeho mu mashuri, si ukuvuga ko umukobwa ari umunyantege nke, ariko za bariyeri zose dufite mu muco ko umuhungu nta politika, izo mbaraga afite nazifashe umwana w'umukobwa ahubwo mu kwiyubaka ahubwo ndetse no kubaka igihugu. Ye gukoresha imbaraga ze kugira ngo ahubwo akanwe ajye muri gereza ajye gufungwa igihugu kimutangaho byinshi, nakoreshe za mbaraga mu kubaka umwana w'umukobwa, nakoreshe za mbaraga mu kugira uruhare mu kubaka igihugu.
Madame Serafine Mukeshimana, umuhuzabikorwa w'uyu mushinga w'ubuzima bw'imyororokere mu w'isangano ry'abari n'abategarugori baharanira amajyambere y'icyaro mu Rwanda. Turagenda tugana ku musozo, dushigaje iminota itandatu gusa. Mu kanya twari dufite Guillaume Nemeyimana, ariko ubanza bambwiye ko atarimo kuboneka, sinzi akabazo agize kuri telefone. Reka mu magambo make twihuse muri iyi minota itandatu tuvuge noneho ku mbogamizi muhura nazo, n'icyo mwifuza cyangwa se mubona gikwiriye kuba cyakunganira umushinga kugira ngo urusheho gufasha aba bantu batishoboye.
Imbogamizi zo kugeza ubu kubera ko umushinga uratari mu ntangiriro, ariko icyo navuga ni uko abantu bamenya ko serivisi zihari kandi zihari ku buntu. Akandi gato ntavuzeho ni uko santire y'ubuzima bw'imyororokere twayise Karame
santre karami karame ni ukubuga mkinyarwandi muna kuhamaga uravuga ngo karami bivuze ngo turiteguye turahari kubwabo nibaze batugane tubafate tubahe serivisi. Ikindi navuga nuko uyu mushinga nubwo tuvuga ko uri baze mu karere ka Gasabo muri mirenge yose ya Gasabo kwa 15 ariko kandi umuntu uri kure nkuko uyu muntu uri mu Burundi yahamagaye tukabasha kuvugana ikibazo afite tukagisubiza uri ahandi wahamagaye uri muri Muhanga turamusubiza ndetse n'abandi dufite umurongo 8811 aho umuntu ari hose ubashije kugera kuri rezo de fame tuzamuha serivisi ahibereye aba atabibakije azahamagara kuri 8811 tumusubize tumufate. Icyo twifuza rero ni uko umwana w'umunyarwanda umukobwa umuhungu umubyeyi w'umunyarwanda umumama umugabo bose babona bagira uburenganzira mu kugira amakuru ku buzima bw'imyororokere kugira ngo izo ngorane zose umuntu afite hari n'ibyo tuba twibwira ko umuntu azi cyangwa se hari n'iby'urungano rubwira na muri amakuru atariyo babaze nibabaze nibasobanuze ibisubizo birahari ndetse nabo kubafasha barahari kandi bariteguye.
Twihuta cyane reka twakire Ndayikengurutse umunota umwe gusa kuko dusigaranye iminota 3 mu kiganiro. Ndayikengurutse ikaza mu kiganiro muri sanga unyarutsa ikibazo cyangwa igitekerezo.
Ego nyakubahwa merere ku mukanya ko ku ntega mu ntara ya Kirundo Burundi. Kuko kiyago cyo noterera no kuvuga abari n'abategarugori na bataka mutubwire ubukinye zina nyine no kugira ngo yoroshye kugira ngo abo nk'abashaka bamwe bakeneye kugira ngo babyare ku rugero batarinze kugenda kwikingiza kugira ngo ushinge igisi cyangwa ugasanga ari abagiye abakinye tukajya bagasaba bakoramo igitereko bajya baba bajya kwitura bagasaba bakoramo igitereko ngo babakingiye nta mutinye zina wowe urabona kugira ngo
ntabwo umurongo wawe ntabwo wumvikana neza. Urabaza niba nta muti uraboneka wo kugira ngo abantu badakuramo igitereko. Urakoze cyane. Ndabona amasaha ntabwo adukundiye. Amasaha ntabwo adukundiye, dusigaranye iminota nk'ibiri gusa. Madame Seraphine, sinzi ngira ngo ibyo gukuramo igitereko ngira ngo nindi byara bashaka kuvuga hariya, sinzi niba ikibazo wacyumvise neza, ariko wamusubiza tugahita tunasoza ikiganiro kubera ko hasigaye iminota ibiri gusa.
Ikibazo cye ntabwo nacyumvise neza, niba ngo nta muti
yavugaga ko akenshi ngira ngo nanjye ntago nacyumvise neza, ariko avuga ko akenshi hari abantu bakuramo inda hanyuma bagakuramo n'indi byara ngira ngo uterus cyangwa sinzi uko bayita mu noneho
icyo nabasubiza ni uko ubwo mbyumva mu rurimi rw'ahari ni uko abantu baba bagiye muri ba baganga ba gakondo. Ni byiza ko umuntu agana ibitaro santire de sante ndetse n'ibigo bifite uburenganzira gufasha umuntu aho kugira ngo ajye mu baganga ba gakondo babe bamukuramo indi byara nk'uko yabivuze. Nibagane ibitaro n'amasantire de sante n'ibigo bifite ubwo bushobozi bwo kuba babaha serivisi ku bijyanye n'ubuzima.
Madame Seraphine Mukeshimana, umuhuzabikorwa w'umushinga Karame w'isangano ry'abari n'abategarugori baharanira amajyambere y'icyaro mu Rwanda, reka ngushimire cyane ko witabiriye ikiganiro muri Sanga. Nizere ko n'ubutaha nitwongera kubatumira mu kiganiro nk'iki muzatwitaba.
Murakoze cyane rwose, turahari kuganira n'abanyarwanda.
Nshimire namwe mwese nshuti z'ikiganiro muri Sanga. Nshimire Engineer Cornelius wadufashije ku buhanga bw'ibyuma, na Nadia Taha wamfashije kwakira telefone zanyu. kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma naho mukanya mu makuru.